ebyange byonna bimanyi abalungi n'ababi abalaba n'abalabe bange n'ababalaba ye yatonda byonna yabifuga kabubo bulamu yabupima yalukeseza ne luno kubasimye mbeera mulamu Mukama onkumye nnyo Mukama na luno lukedde olunaku lubenga lwadde mbeera mula
Nyambalo musaigwa Yesu kubalwazi